Baby niti tabo mikula soma soma Omu kwano kwa wanika my baby tokutiza Siri kuleka na kwefuga my love Newo sobya vya weto na zonyiwa baby Omu kwano kwa dagala kwa mponya Yondaga nyimirwa yongera, baby Omukwano gw'oddagala kwamponya Yondaga nyimirwa yongera, baby Bali banji, omukwano bali balungi Nalonda mu omukwe mu banji Bino byonna kwafuga Katikola oda yondete Kati veti bumba na tete nkuwe dali Ngempewe mpise mungu kumiago Umubiyo kukuteko nazago Love mkute baby Umkwano kuodagala kwa mponya Inu vyondaga nyimirwa yongera baby Umkwano kuodagala kwa mponya Yondaga nyimirwa yongera baby Jagala kukwebaza byose mbukulira Kweya nunula bwenali mukumira Alibani oyo alitwa uladia Omukwano guno kunyuma nyo wadia I love you baby I never let you go I'm sure lady I love you that you know baby Mukwano gw'oddagala gw'amponya
Yo my love you baby
Bino byondaga nyumirwa yongera
I love you daily
Mukwano gw'oddagala gw'amponya
I love you daily
Bino byondaga nyumirwa yongera I go there I say